Imigani
ntabwo tuzabibagirwa
abo urungano batashye
ntabwo tuzabibagirwa
Fuck all you.